Rocky go my prince again.
Bye, Bobby.
African singer, akili yangu basi nitale, nipende kama mganga na chale, imekuturuku, baby. Hisia zangu basi zitale, maneno ya unisha tupakule, sina dukuduku, baby.
You're so beautiful, kiboko yangu.